Umbono weBhayibheli. Ubuhle bangaphandle. Umbono olinganiselayo ngobuhle bangaphandle ungenza umuntu obengase angajabuli ajabule. Kungani sibuthanda ubuhle? Nakuba kungakaqondakali ukuthi kwenzeka ngandlelani, ingqondo yomuntu iyabubona ubuhle. IBhayibheli alichaza ukuthi kwenzeka kanjani, kodwa liyasembulela ukuthi kungani sikwazi ukubona ubuhle. UNkulunkulu wasidala saba nezimfanelo ezifana nezakhe. Wadala nomzimba womuntu oyinkimbinkimbi kakhulu, wawenza wabukeka futhi wasebenza ngendlela emangalisayo. Ngokuphathelene nalokhu, umqambi wezingoma wasendulo wathi, "Ngizokudumisa Nkulunkulu, ngoba ngenziwe ngokumangalisayo ngendlela eyesabekayo." Ihubo 139 verse 14. Kodwa namuhla, isimo sengqondo sabanye ngokuphathelene nobuhle bangaphandle sibonisa ukungalinganiseli, okuyisimo esigqugquzelwa abezemfashini nabezindaba. Ngokwencwadi ethi Body Image, ucwaningo luye lwenziwe emazweni asentshonalanga lubonisa ukuthi indlela umuntu azibona ebukeka ngayo yisona sici esiyinhloko endleleni azibheka ngayo. Kodwa ukuba nalo mbono ongasabalele kungasho ukushalazela isici esibaluleke nakakhulu, inhliziyo yomuntu. Okuhambisana nokugxila ekubukekeni kwangaphandle yindlela okugcizelelwa ngayo ngokwedlulele ukukhanga ngokobulili, ikakhulu kwabesifazane. Umbiko we-American Psychological Association, i-APA, wango-2007 uthi, cisho kuzo zonke izinhlobo zemithombo yezindaba ezacwaningwa, kunobufakazi obuningi bokuthi abesifazane bavezwa ngendlela ehloselwe ukukhanga ngokobulili. IBhayibheli lisikhuthaza ngokuqinile ukuba sikugweme ukuthonywa imikhuba enjalo, futhi kufanele. Ukuhloba kwenu makungabe okwangaphandle, kodwa makube umuntu osithekile wenhliziyo, ogqoke isembatho esingenakonakala somoya onokuthula nobumnene, ongowenani elikhulu emehlweni kaNkulunkulu. Eyokuqala kaPetru 3 verse 3 no 4. Kungani kuwukuhlakanipha ukuba nombono olinganiselayo? Ngokuphathelene nobuhle bangaphandle, abanye bathi, ziqhenye ngento nayo. Umbiko owenziwa yi-APA uthi ezindaweni lapho ukucabanga okunje kuvamile khona, amantombazana akhulakhulile, ngisho nasemancane, afunda ukuzibheka njengezinto zokubukwa, ukucubungulwa, nokukhanga abanye ngokubukeka kwawo. Umbono njalo ungalimaza kakhulu. Eqinisweni, usuyinkinga enkulu kwezenhlalo nezempilo, kangangokuthi ngokwe-APA ungase uholele ezinkingeni eziningi ezingokomzwelo. Lezi zinkinga zingahlanganisa ukukhathazeka ngokweqile, ngisho nokuzenyanya, ukungadli ngendlela efanele, ukuzenyeza, kanye nokucindezeleka noma ukuzizwa uphansi. Khipha ukukhathazeka enhlizweni yakho, uphebeze inhlekelele enyameni yakho, ngoba ubusha nobungqabavu bokuphila kuyize. Umshumayeli 11 verse 10. Yimuphi umbono obonisa ukuhluzeka kwengqondo? IBhayibheli lihlobanisa ukuhluzeka kwengqondo nesizotha. Eyokuqala kuTimoteyu 2 verse 9. Cabanga ngalokhu. Abantu abanesizotha abenzi ukubukeka kwabo kube yiyona nto ebusa ukuphila kwabo. Kunalokho, banombono olinganiselayo ngabo. Bacabangela nemizwa yabanye, okubenza bahlonishwe futhi ngaphezu kwakho konke bathole umusa kaNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, banamathuba amaningi okuthola abangane beqiniso nokukhanga abangane bomshado abafanelekayo, abangakhathaleli ukusondelana ngokomzimba nje kuphela, kodwa nesibopho esijabulisayo nesihlala njalo. Ngakho, ngezizathu eziningi ezinhle, iBhayibheli lisikhuthaza ukuba sigxile kumuntu esinguye ngaphakathi, umuntu osithekile wenhliziyo. Eyokuqala kaPetru 3, verse 3 no 4. Impela, ubuhle bangaphakathi abugugi. Eqinisweni, bungathuthuka ngokuhamba kwesikhathi. Izaka 16 verse 31 zithi, ubumpunga bungumqhele wobuhle lapho butholakala endleleni yokulunga. Ngakho, kungakhathaliseki iminyaka, abantu abalalela umyalo ophakeme weBhayibheli bazothola isihluthulelo sobuhle obuhlala njalo kanye nesithunzi nokwaneliseka. Ukukhanga kungase kube inkohliso, nobuhle bungase bube yize, kodwa owesifazane owesaba uJehova nguye ozitholela udumo. Izaga 31 verse 30. Sesiphelile isihloko.